yatika. Donsi matuka no yatika. Bokula bakiriga mono inso ya cha. Osekanga magineti nengwatira. Takano ze sikuta kwenkute bobo mpadenja. Yes, nja kusula wano mpaka ncha. Jagana kumarire kama nigeti saja gona gona gona. Kubana wopate vyona vyona. Atena manyo gampa manji gona. Katinzimbe gomu sota timbe rumbe. Jagala kumira buli chensanze. Jagala kukwata we kanku kwate kwa wali kalodo. Kanku kwate kwa wali kupunkuni. Myum 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 nji myum yule. Zenkwagade, zembera nsasule. You make my day. Mwana kwe, zenkwagade, vigura nsasule. You make my day. Ndikwenda mbone nawe cinema. Olabika bulungi bw'okunama. Bakuwe ky'oyagala tonyigira. Kubanga bw'onyiga nze okabya.
You make a rebound man lose stamina. Amanyi manji buli woito balobesa. Kuona omwana mukabe mpisa kwa kukirira.
Bad ya Sandra. Osinga zabu okunyirira osinga dola. Okutunda pesa. Ebyo tebimala osinga sweta. Okubugumya mya mya. Mwana kwe nze nkwagadde. Nze nkwagadde zembera nsasule. You make my day. Munda muri, kule mwakabugumu, munda muri. Egato yo, wenjamba dempulido. Buguzi bunye denyo, enkute nyo, enfunziza. Mbade maningazi, na ye, enfunze nyo, enkute nyo. Wedira jejo, akapiro kapiro chako. Muri mwe.